Kodwa mase ngifile bengicela kufaka songazi. Labantu engicula nabo nibaduduza bafethu. Ningisulela inyembeze egcwele emehleni kadadwethu. Ngishona namhlanje, maybe kusasa umntalo wazi. Kodwa mase ngifile bengicela kufaka songazi. Labantu engicula nabo nibaduduza bafethu. Ningisulela inyembeze egcwele emehleni kadadwethu.
Vele sohamba sonke la mhlabeni ahleli ngempoko. Ukubeka ekhanda lokho kuhlezi kuringa ukwenza rangithole. Bhala le ngoma ngikho right kushintshe lethole. Umoya wami uphansi. End of the journey. Ngifuna ningizwe kahle ningenze izinto errong singifeel. Number one, isixhosha isitabane emngcwabeni wami. Indoda ephethe iside niyitshele iphindele kubo. Emlindolweni ngifuna umfundisi werasta obhema. Ngifuna ningidedele ngilale ngiyobe ngikhothele. Amantombazane ngalelo langa ahambe enqunu. Ekusho isikuni nebhodlela lingadeshi kusho isikuni. Lapho nami ngizolala ngijabule njengenkeda. Nenze show ingcwaba khona isikhale boxing. Ngizohlasela bonke laba engihambe ngiqabele nabo. Izobe ingakaphele emaphushweni ngizofika kabi. Hayigabi ngiphinde ngiyasho isixhosha
kawa. Ngizoshona namhlanje maybe kusasa umntalo wazi. Kodwa mase ngifile bengicela kufaka songazi. Labantu engicula nabo nibaduduza bafethu. Ningisulela inyembeze egcwele emehleni kadadwethu. Ngizoshona namhlanje maybe kusasa umntalo wazi. Kodwa mase ngifile bengicela kufaka songazi. Labantu engicula nabo nibaduduza bafethu. Ningisulela inyembeze egcwele emehleni kadadwethu.
It's been years ngekho right emoyeni. Kubandlululo ligcwele intwana emhlabeni and it's been years ngekho right emoyeni. Ingoma zami bathi scratch abayidlala emoyeni. Emfethu le mhlabeni kunzima mina ngiya give up. Futhi ngashona ningakhali ngoba kekho bengithanda. Kube kusaphila uma wami ngabe impili imnandi. Ngaba indoda ngimncane angathi mdalwa eqondeni. Angicindisele i-life ngiphusha nzima ngiyasifake i-smile. Jabula ama-hate angale crack angikho happy. Enhleke ngimane ngiyaphila isekifate. Ngishiya ama-flate emngcwabeni wami ngifike late. Laba bebengithanda sobonana kwelizayo. Impili iyaqhubeka nami futhi benginithanda. Iphimbo lami lophila unguna phakathi. Mdala uthathile bathi uphinde aphe ningakhali.
Ngizoshona namhlanje maybe kusasa umntalo wazi. Kodwa mase ngifile bengicela kufaka songazi. Labantu engicula nabo nibaduduza bafethu. Ningisulela inyembeze egcwele emehleni kadadwethu. Ngizoshona namhlanje maybe kusasa umntalo wazi. Kodwa mase ngifile bengicela kufaka songazi. Labantu engicula nabo nibaduduza bafethu. Ningisulela inyembeze egcwele emehleni kadadwethu.